Secrets. Robbie Vibe.
Tamuamua fundo wahenga lishaongea, mtumbwi pondo chombo inaelea. Watamaliza bando kukumenti ya umbea, kutupiga vikumbo widokea. Hayawi hayawi, ona yamekua yamanani, takabari dua. Malafi, malafi, niongeze kama yote, kama yote, yeah.
Zubi, 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 papara, misina papara, mapenzi mubashara, unayonipea.
Oh, zubi, 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 papara, papa, misina papara, mapenzi mubashara, yamenikolea. Takupenda milele, sheri.
Nitakupenda milele.
Sukari tende, urudani pambe, michizi wa milembe, ushanibanika siwezi kupapatua. Popote twende, milima mabonde, hata miguru pande, chunga ushili ukazidisha utanirarua. Ushaweka mpira wakuni, usiuenzi kwa nyundo, niende wapi ya mkini, penye ulini weka ulimbombo. Itakupa vya unyagoni, ni kukatia unola msondo.
Usiende, usiende.
Zubi, 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 papara, misina papara, haya mapenzi mubashara, unayonipea.
Oh, zubi, 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 papara, misina papara, haya mapenzi mubashara, yameni.